Umfanekiso weshumi nesithandathu. UYesu uyatshutshiswa. UYesu wayesenza okulungileyo, akazange one. Wayethetha ngoThixo ebafundisa abantu ukuhlonela uThixo. Wayefundisa ukuba bonke abantu banezono. Abanye babengafuni ukuzivuma ukuba ngaboni. Babe banomsindo, bade bampambe, bamvalele, bamphethe, bamthufele. Kodwa akazange azenze lukhuni kubo ngoba wavuma ukuba atshutshise ukuze athwale asuse isono sehlabathi.